kafulele ebusweni wangiphendukele ekuseni ngangithemba ukuthi umndeni ngangicinga ubawuli ikhasi lami wangikhafulele ebusweni wangishiye ekuseni wangishiye emaweni sobuye nginamthemba umuntu
Cause I need your love, I'll go back and I'll never be the same.